bafazi bami loyo wendoda phuma kuyo uzothola isikhalo umfazi wami loyo wendoda suka kuyo uzothola isikhalo hey phuma kuyo uzothola isikhalo hey suka kuyo uzothola isikhalo ngamlobola kanzima we ngisebenza kakhulu ngamlobola kanzima we
Yeah.